Mwashukeni kabiri mwasarikeni kwa ibonse. Shikofu mkalamba waku Archdiocese of Lusaka. Kabiri Apostolic Administrator waku Nondola Bishop Dr. Alec Banda. Amuchere labonse ale muposha aleti mwapoleni kuno mwesu kawama. Ngefe omwishiwe kuti laumwine kuti atemwa abana baifwe nambate kuti akumanishe mulandu wakuti la adilashkwa imirimu ikalamba kulusaka elio panchitaimo ine ale angajila nechitungu cha migodi atemwa kunoku copper belt kanchi imirimu ya ili wakati ya mfuri lako echo ngushkwa lelo atumako fie ine neyo achepesha papa sole ndife inkombe yakwe. Teine umachila subiro kuisa ndifie inkombe yakwe. Kanshukushu kwa lelo mbatu wakwa resa muno mparishu weso. Tukwete ifintu fitatu ifikalamba. Icha kubajila po turefwa ya tusefeshe chapamo inshi kunkulu ya kwa Kristu uasendu wa kumulu. No mchinshi ukalamba. Inshi kunkulu ya asensho. Inshi kunkulu mo ekrezia isondarionse. Alelumba nyalesa na kutatakula Yesu Kristo pamulandu wakukwirikisha imirimo aishire mukushimpa panwesonde kanshichi echa kubajila po echo tulese fya muno parishu wesu na mpanga yonse echa ubiri muno parishu wesu na tukwate shuko ilia kupela insakramenta yankosho kubana besu kabiri na kuliba munine fwe chikanga impendwa bali eite kanshe samkulu ale tupela ukupe ukalambanga parishi moba mnine fwe abali eite balepokelela ukupe wakwa mwe mtakatifu emkutira mushwa lelo ba mnine fwe mwe mtakatifu Kristo atulaire vena mushwa lelo ale fikirishwa mundu wabo emta Kristo ala batumina mweo wakutira abapele ukushipa no kukosa. Kavili abapele no kula yendela mkuma imbira msuma. Icha butatu mkwai turelo leshapo nga parish wesu. Sonda wale lo wa asensho. Na tukwate shuko kuno kumwesu Saint Francis. Pantu mshukwa lelo na tukwato utandashi wakwa shikofu. Mta pali kalenda pali pastoral visitation of the bishop. Mutanang tamule mumona mumenso chipi chipi. Lelo sondo wa lelo na pa tulwa. Bagutila tu lansha ni chapamo ushe ture ikalashani kuna mwesu. Nge tsumino na cho ture sunga na shani. Ushobi ya ntanshe kubuli mkupepa mkusalika na mkusunga ekrezia edio na mkuisunga fwebene. Kanshi ture lule shafie bafintu fitatu. Ukwela kuchabumo makamaka inshikunkulu trese fya mkushikwa lelo ya asensho. Nishikunkulu ikalamba mkatolika. Nishikunkulu ikalamba ya bakristiani. Pantu tulinoku itesha wino wino. Pakitumfwe umwalola Kristu asendwa kumulu. Ndemo na inshikunkulu pakuitesha. Ya jiva ya yafyako panono. Bantu nepo chafishako ni mlandu wakutila chirikwati ni drama ile chitika. Kristu aba senda kunse yanga ndaye pepo. Aba sharika po wino wino. Elio aba kwati ale imanga helikopita. Fia helikopita na ngundeke ima. Mungu tonto nganya kwesu chiva kwati FIA iminaini. Usha iminenga helikopita. Echo ndandiro kutira inshi kunkuri ya lelo tulino kuitesha wino wino nga ilino kwato upiribulo kuli imwe na ine. Pandunga tuachimwe na kwati tulikuchivansa chandeke tulemu nefio ndeke shire ikira nefio shire nina. Tuwala muna kute Kristu kwati na kwata na mapindo ala kukukatira bye bye. Limbi nishi twala kusapo chimo koma twatesha bwino bwino mwalola bwino inshikunkulu na kwakwe na pakuti teshe bwino inshikunkulu tufire twabwesha mano Yesu pali iliyenshita nefyo icharo pali iliyenshita abayuda na abantu bonse baleta sha icharo ifyo chatanteme ngatwaya mu mashuya kwa lesa chibeni mushika kulo ture mfo kuchila ipepoli yaba mwana Israel diadia kuchila we mfumu esulo mulo wese utupe mpule kwe bantu bobe muli ayama shuwe na muli ilipepo chari kwa chilesa ale ikala kumulo ero pali chino chalo epe kala ifwefwe bantu abakwete abomi ubomi ero panshi palia epo tushika abantu banensu vale chila nikusheo kumbo kushia ababwela kanshi vale tesho kuchila ichalo cha kwete imipaka ibi itatu ichalo kumulu epi kalalesa lima na bakwaya vale mbeni mbosha kuchila kumulu ejipunda chakwe bachalo epo anyanta kanshi tumwana chipano baba fia makasa ya kwalesa namba ili ngitatu ya mwana buhina buhina ini nga panshi palia warachi ya limbi chalo chavafwa emi tonton kanshi yaba yuda kavili emi tonton kanshi ilikopari ilienshita kanshi na bantu bonze abalifu kuba chipi chipi na lesa bale ya parupiri ngefe tre mfuwa mose parupiri lwa Mount Sinai vaya ikala papa rupiri elu papa rupiri bala sarika lesa mkulu abapela nefyevo ngatua perenga mumbila msumaka Mateo na Mo chapter 5 at Yesu Kristu nga mose mupia ilio ale pela ifyevo fiapa rupiri kubasole nao haya ikala papa rupiri apa sanseme kabili ala abafunda elu abapela ifyevo kanshi emi tonton kanshi pari ilianshita ama kumbi no lupiri fire iminako chipi chipi na lesa kanshi no kuya kwa kwe Kristo bakwete kutonton kanyamule uyo msango namba ule lemba echo akwatire ili tonton kanyo ni pamula nduwa kutira Kristo alewe la munomba kuisa kuri wishi emi kutira ukunina kwa kwa Kristo ture no kutesho kutia Kristo nomba arewe lafie kuri wishi uko afumine. Basaya nsibatiro kutila, ili mwapose chintu kumulu chaya. Parafika pamopo cha perela, cha wera panshi. Muchi ngereshi baratila, to whatever goes up must come down. Ere chintu chala pwiri la, ere utantiko wafi intu wala apwa. Kama wapose iliwe mulu, pala bapa mwapo amaka yaka ina yala pwila, yala mbo kumubwere la teofine. Pantu ya fumine pesa panshi. Namba Yesu Kristu mwishwa lelo abwela mkwisa kumulu. Pantu u Yesu Kristu afumine kwisa kumulu. Aisa fipano chalo. Namba ilo enchita ya kwe ya fika. Ya kwela mkuri wishi. Pantu asondwe lelo mulimo aishira mkuwomba mlichune chalo. Kanshi abwela mwomba kumulu kuri wishi. Na uwi nobu mbuwa kwe watashani wapwa. Kanshi chotino kusambilia chakuti Kristu aingira mubuchindami. Tuitonton kanya kwati anina nga helikopita na nguindeke. Tuwala kusa kutesha imbira nsuma. Ape chikomo chilipo chakia Kristu. Na karemba winecho ale tuweva chakia Kristu nomba aingira mubuchindami wako awishi. Ukuingira kwa kwa Yesu Kristu mubuchindami wako awishi. Kwa tupera nomba ishuko. Kwa tupera nomba ubusuma. Pantu ilo Kristu aendere mulibunobumi. Alifie ku Yerusalemu. Alifie ku Bethany. Alifie ku Samaria. Alifie ku Antioko. Alipita na fie mu misumba. Mkutila amaka ya kwe ya alifie mliamu ini mumipaka alipita na. Mchingereshi kutuatila he was bound by time and space. Mkutila akwete fie umu akusangwa mumomu ine. Emo alepitana no kuposha abantu na barwele. Namba ilo Kristu anina abwele la mkuri wishi. Mkutila Kristu nomboyu afula. Mkutila inshi kunkuri ya lelo turese fia multiplication of Jesus in our ministry. Kristu aisa umu ingi. kanshi abari kuno kuti vamupepa, abari ku Australia kuti vamusanga, abari ku America kuti vamusanga, pantu nomba aingira mukuchinda mbwakwalesa. Muri katikizimu pale tufunda atikusheresa abakwi mwachiraresa abakumudu namuno chalo abafye mpanga yonse. Kanshi nomba Kristo pakuingira mukuchinda mbwakwalesa aba mpanga yonse. Echo nomba Kristo afula pakati keso. Tarifye ku Yerusalemu, tarifye ku Samaria, tarifye ku Bethlehem. Kristo nomba alina ku Zambia. Pantu nomba Kristo aisa mukufula pakati keso. Kanshi Kristo uyo turese cha mushikwa lelo. Ni Kristo nomba uaba mpanga yonse. Kabiri alifye konse, alipi Japani, alina kumulila nsolo, alina kuvubwi, alina kuchipata, alina kwa haye. Kanshi Kristo nomba aingira mukuchinda mbwakawishi. Kanshi Kristo afula pakati keso. Namba Kristo ngafula pakati keso, twalishwa kutalesa akwate fintu fitatu. That God is omnipotent. Emutalesa alikwata makayonse. Lesa aliba omnipresent, emutalesa abakonse. Lesa is omniscient, emutalesa alishwa fyonse. Kanshi namba Kristo afwalo obuchinda mi wakwalesa mukulu umukwirapo. Lesa Yesu Kristo murubushi wesu aisa pakati kesu namba musango te wakumubiri lelo musango wakumupashe. Pan akwato mubiri uchinda mi mubiri uingasangwa konse. Esho tureti la mshukwa lelo tuakwate shuko bandu Kristo namba aisa mkufula pakati kesu. Ye Kristo napanga ndapa mwenu nga mwasalika epwali. Nangu mulikuma bara kumwenu nga mule salika Kristo ekwali. Nangu mulipa matuka mule shitisha Kristo ekwali. Inshi kunkulia asensho kufula kwaka Kristo pakati keso. Kanshi Kristo kutuwa mupepa ukurikonse. Namba Kristo mshikwalelo abwele lamo kuriwishi. Echa wama ngefe tumfuire mwifundari ya mumo. Chiria abasambi bakwe bato nto meshame nso kwa le nina aya kuriwishi. Bashala naba kweneka naba kuna mina kumulu. E nomba malaika aisa bebo kutila mwebe na Galili. Umfweni uyu Yesu Kristu wa sendwa kumulu mri uyu msango alino kwela na kabili. Nama mwitonto meshame nsofie kumulu. Asensho emkutira nishi kunkulu ya kusumuna abasole. Na mwana winenga fiarwa bafire bafika panchita imo apo ali no kusumuka. Ngatasumu iko mwana wakati ilachite emkutira takulile kufika po. Umuntu afira afika pakutira asumuka ebuntu. Na mba kusumuka limochira kalipa. Kaitimu mwanepo ati grade 1 aleonka. Aya kusukuru abwera leonka bishye nshimwana mutunturu ni ishipaika mwaka furungene tefi grade 5 yareti rapita napita nanga na murubansa ate ane chimpombwa mami ndefu okonka bishye nshimutunturu aba fiashi mubara chula pa kusumu na bana na Kristo wine afikira pa kutya nomba asumune abasole enshi kunkuri ya lelo ya kusumuka ni pa malekano. Kristo abwela mo muchinda wakwe. Na machida abwela muchinda wakwe, tuwaufo kutila abasole. Vashala na abasansa muka, vale rumba nyalesa. Pantu nomba wakula. Lima mwe wafiashi na ngumule ufia, mule mbane ni mbwe kutia seke seke na kupandila, niwe mwino kateshani. Pantu mwalimu funda. Pantu alipita malango. Bantu mwalimu pishamu mafundisho aya lekana lekana. Nomba na mkwate subiro kutira nomba mwamu pandila. Lekenu mwina katishani akayona wile. Kristu mshikwa lelo ale imba chumochine. Ale itira mwa kristiani seke seke na mipandila. Na mifunda fia kuikara mchite mwiko. Na mifunda fia kumeresha nyoruse. Na mifunda fia kukwata buka bekape. Fia kukwate chite mwiko icha kuirila. Namba mwebe nenga mlefu waya mukayona wile. Inena ya kulitata. Mushi kwa lelo ni nishiku mkulu ya kusumuka. Webe inawe na mpala mano sumukeni. mubebe sumukene tekutu mune miaka 50 70 kuti mule onkawe namba mfire mwasu mukai echo nomba mukusumuka turi nokuchitashani pandu Kristu are tusumuna twara tashani pandu Kristu are fokutila tusumuke enokusumuna atusumuna atusumuna pakuti anomba kwevene tureifundira imbira nsuma umuntu wakula muntu ngakulisha barando kutira iye akula yonka mumwanai Kristu afika pakuti anomba akula ifwe nomba atupela amaka eyakuta tuye tuleyalasha itsumino tuye tulelumbanya lesa mukulu kari tuye tuletumika abantu banenso nokuda itumika pakati kesu pantu nomba twakula nomba tulino kuipusha vamwe twe vakatolika imyaka 10 bami myaka 20 bami myaka 30 bami myaka ntwe vakatolika 40 bami myaka ntwe vakatolika 50 bambi 60 bambi tuletira na kuchira ifuwe ifuwe wa ekrezia mkongo tuafia njua muno mwe ekrezia no kufomo tukafuira chirumba chirumba jayofime chirifia mwino mwino na maniba anga bandu mwaleta mwichinga bambi yaka 50 bandu banga mwati nita kutusumino bambi yaka 40 yakuwa wakatolika bandu banga mwati nita kutusumino bambi yaka 10 yakuwa wakatolika bantu banga omwingana dukita kwena na alikula na alisumuka namba nekoma wambira nsuma na bantu nati ntira mukatolika nyaba bambi mulandu muchifulo chaku tinta bantu kutsumino bambi limbi twali afwirisha ko nokupasa muchifulo chaku kula bambi twafwirisha ko fye ukutoba twatoba milandire mumitonton kanzishe murufyengo mumufi na mulwambo na munsele no kwenda ubibubi abantu ndo bakumona balatira yaku tetimbe katolika pantu katolika chika chakutira anu omu alwale mune kangesa bi ale iposa na murubansa wala pasa abantu kutsumino taule kula ule toba katolika ngana toba manganda ya bene taule kula ule pasa abale kumona balatira yaku no kana kuchechi chaba bobwino katolika ngale mune ka uwalwambo nempatira takwete oluse uletoba taulekula Kristu mshwalelo ale tusumuna kai na mku tusumuna ala ndo kutira nomba mwagula kabiye ni mku ifundila kabiye ni muikalile muiyara shie itsumino echi mshwalelo ni nishku mkulu ya kutusumuna maka maka mri unomu akaturechi romu akawabu kombe cha mtu anino kuyipusha mwakawabu kombe tupela menso ya kumona aba chenua vantu banga wa mwona kwa aba chenua wabafwa tupela makasa ya kwenda na ukia mkume mbila nsuma bantu bangobo tuwaende lapo na ukwa tuwajla mbila nsuma tupele ama boko ayaku womba pa maka miku inga ture womba na ukia fuirisha pa katikeso mlesa mwoktobu kristiani wa mfulashi nonshiko wa mumashiwi mumititire na kalia echo tinoklo mba lesa atupele nomba amenso de yakutonto mishafye kumulu lelo amenso yakutonto mesha pabantu banenso makamaka ababulisha makamaka ababusu na tufanda na abantu abaleka bile chafwirisho lekeni tubula amenso Yesu tulole shepari ababantu tubatulanye lekeni tubula amenso Yesu tulole shepabantu abashikote chitemwiko tubatemwe tubasakamane bantu Kristu arando kutila balino kumwishibira fye kuchitemwiko echo mshikwalelo lekeni twaluke abakristiani abakula mutsumino abafunguluka kabiri abasumuka mubweso ekintu kikalamba kusumuka ngata tusumwike na ekereza wesu tatwaka musunge pano tukaratira fyo kutira kaiba mwishoni balesa no kutukulira tukaratira fyo chiranshita kulole shafye kubulaya chiranshita kulole shafye batutumine chira ishita na tukwa taka fundraising na tulombe batu wafwe nga fwewe nepa katika Yesu ture ishita po finishi ishita ya kusumuka muli fionse fye buu mwesu ya alifika lekeni ya kreza akwate amaka kabili amaka ya kubombesha paka tikavo paka tika Yesu amaka ya kubombesha paka fungula ichi tsumino ture ino kusumuka nga chakutila ture ino kutwala itsumino cha Yesu pantanshi ba abasore babiri babe bokutira mu ipweneka kumulu kulya nomba lolesheni pano pachalo ambeni nokumona imirimo ilipo nakusarika kwina abantu akwaresa turi nokusarika nomba nga twasarika twasarika turi nokuwela ku mirimo nokubomba twabomba twabomba nga twanaka futu wawela kwisa kumasali twakwata ka gadeni tureli makoto musalu tureli makoto mataba twakocha twarali makoto karembula bakutya upitira uku we mwine ule ipika putu musalu wali makuru kungu tefine ninshu wali sumuka ule ibikiri shapo wakira mchibembo kuti kuikarafie kula ture chirundo kanshi ngoli munangani wakwata fine toro shirimo gali ine umule ile nshita lino kushete kakunu maka wotu punda tubi tefine pantu ta ule ibikiri shapo kuikarafie kula ture chirundo kula itano mseba nyanga mli ubunangani uli mulumendo uwa mpamfu 8 koloko ulipachi kula chabu alole kolwa tefi 8 koloko pamande 8 koloko pachi kula chabu alole kolwa unishu uli musevanya kuchalo na grupu alove what are you good at 8 hours na mayo katolika na chitenge praying hands na ikara pachi kula alole kolwa uluchelo aba nanko baiku mabala taulereto mchinshi kubumi bobe Taulereto mchinshi na kucharichi. Taulereto mchinshi na kuchalo. Crazy anga nyo kufunguruka kuma tuwaikatisha imirimo. Tuwaikatisha na masali. Kusumuka Kristu alefwaya. Na tuika chefi ntufinga fibiri kusarika no kubombe imirimo. Tuino kuchinje charo chesu. Chikaba wino. Tuino kuwa miami kali Yesu ikalo ndoroka. Tuino kuchinja ne mitonto nganshi Yesu. Nefi ntufika ya na wino wino. Bantu abantu na abatemwa okubomba na mbeli ngiri nena tukwata abantu abengi abale yamba kalafye kabucha kabwila kafine bajpa chendekelo efa babana nomba benefe bakola bali onse kwamba kalafye no kula pitana no bwalo wa kukula tamu omuchinshi tefi lionze fanyo lomba ko boka chibuku lionze fi awe you are a disgrace taule kwata ya muchinshi koma wafika pakutira kwena na alibomba tefi Kristu aletusumuna. Leke tusumuke mwika shwezu. Ture ibikiri shapo. Ture liye chaku ya chaku ipibira. Ture liye chaku ya chaku tatuwa tubomba fwewe ne. Wenoku ikwatira no mchinshi. Nepo ba mami. Hava anabalia ndokutira ba mami ba mami. Nangu ba dadi. Paamu neka kutira dadi alibikiri shapo. Ngani garden. Ala lima. Temu nangani. Ngaku istisha alibikiri shapo. Ala istisha. Leke ni tusumuke mwantu wa kwaresa. Chiwe ni kumupashie, chiwe ni mwikashie. Fani, yu tuwa ibikiri shapo, nokubomba pamaka. Ture irete lwa mchinshie. Kari, tuwe tuwala ni charu chesu, pantanshie. Na ekreza wine, ture mufuntula. Esho kushikwale lo, inshi kunkuluya asensho. Kristu, abuela mokuri wishi. Inshi taire sabu mwesu. Elio, tufika pamarekano. Nanguri msepera. Limpari inoshita, na ukwata wa fiyashu wove epo bali batila bati sankata no kwa chiripo teofini na mba hiyo le sankata no kwa chiripo ikatila kusukulu bantu nishita imo no kutaka wepo uke karamu sangosha ikatila mkutemua mirimo no kusambili lako nga wa sambili la wino wino kwa fiyashi imirimo nefya kuhisunga nerio chikesa fika pamarekano atumu fiyashi italipo uka kekala mchalo wino bantu walisambile kumufyashi walisambile fya kuisunga waliposela mano kusukulu walibikirishepo waitemene na lesa umufyashi ngafu mapo tawakashale ngomwa na wanshiwa bantu walikanshiwe wino wino walisambile wino wino kanshi ukaisunga na wino wino nemili ile pachilo ila kusana kumuntu oba pekanya wino wino alalila Na teka no mutima. Arajila tisungu tisungu. Mami wa bono. Bantu na ishwa tukwena naba musambilisha. No mbaba ya wa kutira mafutu. Nesukuru wali kene. Emili lile ya kuipuma kuchukumba. Nene mushi kire kumo. Bantu tapo selamano kumafundisho. Ilo mfiyashi ale kufunda. Kanshi yoturei kwa taba fiyashi. Mweba kwa teshuko liya kwa taba fiyashi. Ishwe nukutila fiyasha haba mwle umona haba. Terionse waka berelela. Waka benchita imweta waka beko. Ule tonton kanshalimo. Ile mfiyasha kafumapo. Iyo banakuru waka fumapo. Nke ikarashani. okusambirira neri enshitawule muno mufyashe kwali weraba munafi nokuraba shupa nokuraba lilafi ekiranshitampe niko mpe niko sambirirako bakta iyo bakafumapo kesa kwata maka ayakwimina shika kanshi muba kristiani banandi enshi kunkulu ya asensho kristu abwelamo kuri wishe emkutila arefo kutagamba tuikalile turebo mfya ubupe aretupela turebo mfya ishiwi asha pakati kesu nokula isunga nokula ikusha twina okusambirira nomba ukwikala ukwabula kristu ulio waendere muli kino kyalo pano nomba kristu alipo mumupashi alipo mumupashi nokutupela inema na amaka yakwe tweisalikireko ifo bonse kaba Saint Francis mushikwalelo wa asensho lekeni Yesu Kristu uyu abwelela mokumulu bandu akwishe mirimo yakwe bwino bwino naifo bene atushila ekirangirire kisuma ati nga twaikala bwino mukusalika nga twaikala bwino mukwafwana nga twaikala bwino mukonka ishu lya kwalesa naifo bene tulina okwiyafika okwaya entungulushi yesu kabiri kyakutatu ekyo bare tufunda kyakutira twalikwata destination nga bakristiani our end is not here on earth buno obumi tupitapo fyere ngeifo kristu mwine apitapo abwelana kuri wishi naifo bene iryo tureikala iryo turerya iryo turesamba iryo turesuba bapauda niyo turepopoka muleisho okutira tuli balendo turepitapo fyere pali kino ekyalo nangu inga vika tupauda shani twaikala kumenso tulipstick wabika na tupenso mwashira mwashira muleisho tala tuli balendo tuwela makuliresa yonze kuti waba muli kino ekyalo batule ishimo kuti yawuli balendo nangunga kula ba mansion wa mumundi ka ba mansion 16 rooms mule ishimo kuti akwena tuli balendo turepita kanshi amenso yesu iyo turelo shapa mirimo ya pali kino ekyalo tuira funya na menso ya kuyafika kumulo bandu chifuro cha yesu ni kuli okwaya intungurushi yesu kabiri kwaya intungurushi yesu eko na ifo bonse nga ekrezo apano kyalo tukayafika batira mule lyano kuyimukisha alikuwa banenshi kwa banemfai kanshi tureria tureyibushati turapita fo ebantu namba ichibonse twalishi batrapita namba imipitire ei usana bandi barapita muri buno bumi bashamu no mucinshi balalanda kutya kwena muri ululukwa mwali kere shukuru katongo ali kweto mutima wachikuku aletere ululukwa pamo ali shiwo kusalika ale bomba ne mirimo eyusuma wapita mu mchalo no kusheshina ilisuma kuti mwate mu amafuma mu muno bumi mu musango sha fish mwingate mu abantu balanda na pachidlo chenu nga mwafwa mu kristiani wine wine ale shibo kuti fwe bantu tuli balendo turapita no manga twapita fish mwingate mu abantu bashala balanda pabumi bobe mule ikala panshi mwaerenganya na ufwa nomba bantu bali pachidilo balelanda pali iwe fish wingate mwa balelanda bakalanda kutira uyu mwandi ne kwalala ali muntu kwena ali ni mwalwa na banga nibanga uta umene nabo ali wansele au mwe mkwa yuyu ali tinganwa asumukire kuri chibuko kuti wate muvalala ndefyo twali kwate shuko pakwata fyo bumi lishuko ilikulu lya kuikala mukupekanya ubumi weso lesa musima wakwe fya tubumba kila muntu ali mpere shuko eita twakwata neista iye shuko ya kupekanya bwino ubumi bakuti nga twafuma muli buno bumi twalulisha kunuma lekeni abe shikulu weka mutipa twena bashukuru besu tababombere bafyashi besu babwerere pofye lekeni abe shikulu bakalerumba nyalesa aitu alikwete mama lekeni abana bakale rumba nyalesa twalikwete mufyashi lekeni abena chipanda bakale mwibusha ta kwena twalikwete omuntu ali omuntu wa chikuko ndemona emashwi abantu bengate mokumfwa bale balanda po pampera ya bumi bushwalelo kristo apwisha omulimu wakwe bwino bwino nabasore nabo basansamuka pakufika pamalekano pamalekano usheye mwalalekana n'abana ire mwingalekana ano rupa lwenu kuti baba kusansa mukokta kwena nangu baya lekeni batushe mu chibote bambi mashuwe abakonka lekeni batushe muchibote bantu nicho bali bomba ekwala bokutusha na mangata wabo mbere wale ambaka lafye tapali ukutusha palya kainga na ushama problems pachalo na ushama problem kubakashi na ubashira limbi nkongole bambi tushira fye abana besu ama problems Nation Congress ta mwaso kolola pali inoshita na ushatu walikuwa ten kongole ishingi pachipanda taura sokolola kuvena mobe taura sokolola na kubana na mbanga wafwa babita fe 2 days mkwai basendere ka Filipini bandi bafumi no kumkwai yo mkwai ba shire batura efi yo mkwai nishmaisho kutira tamushire shineri suma pachalo ero ya mashwina yo yara konka kashe keni pamalekano pare bobusuma pamalekano kuba kristiani na kuri ababa sole Achipanu maya kulekana, hawa sole bawo kupeme, bala pepalesa, bala mulumbanya, bantu bala ndo kutira it is job well done. Robinson Sharma, muntu wa masambi domo, ala ndo kutira, tuinobika na buinobu umi, bakuta pakulekeresha. Tatukwe teri ano lia kulanguluka, atikuwa nshinga na disirecha uyo msango. Ataufire wa languluka, ile ulipa musengere wa kulwala. I had a beautiful song which I did not sing. Some people die with regrets. Wala ndokuta kwena, nalikuete umupe wakubomba, nokutumika lesa, nomba nsha tumike. Nalikuete oluimbo lusuma, nomba nsha imbire, nishiripa musengere wakulwala. Kashi walikuete oluimbo lusuma lwakuimba, imba luno lwine. Ngalikuata umulimo, nobuperesa kupero wakubomba, nokutumika kuri ekresia, bomba papene. Waikoto upe waku imba, imbira lesa ili ochilina amaka. Paka benishita imwa, ero ishiwe lika kokomoka. Lika totovoka, taya kuatra amaka, katira watu imbe. Kwa afu mabazi, wale imba tena. Amaka ya kuimba tapari. Eri olina amaka ya kuimba, no kutumika lesa. Tumika. Eri olina amaka ya kuchipempu, pempula. Eri olina amaka ya kuafua, afua. Eri olina amaka, tumika lesa. Ili ochilina amaka. Aitumi kalesa mubulumendo bobe na mukashana bobe pantu inshi kushauku wote bobe shikaba ninshi kushaku mwentula kalala ndo kya kwena tware bomba mwewe shukuru teifu mule chita ile tware abalumendo tware chitefi pantu walibombere pamaka echo mba kristani banandi lekeni tusambi lekuri kristu uye wafuma mbibu na vumi pantu maya kukwiri kishabu ino umuli mwakwe panwe sonde chasha janomba kuri imwe na ine na tukwata imirimo ya kubomba ya kukwisha malwele efiri amalwele pakati kesu echipowe pakati kesu ukubulisha kwa mirimo pakati kesu na mpika ishima pakati kesu chweni mundu kwa shesu bambi tuwalikwata kwekala mkulapana bambi tatusoshanya bambi tuwalikwata ulufiengo tulino kuamya nokula icharo chipya umobu ananina fuire wateka umo ubusuma wanani na indumenenkashi bafire bayikala pamo na kugira chapamo na kurumba nyaresa chapamo pantu Kristo ari tushira umulimo kanshi no muri mwatushiro yu Kristo ari no kuturubulisha pampera nshita kanshi tromberesa iryo tureta sharesa panshi kunkuya lelo ya sensho lelekeni chine chine atusumune tukwate na maka ayakuisunga no kuiteka Lesenga pala mashu yakwe.